Sime. Hola, Bas.
Hola, Melchior.
Ja, das war Kusa, war von Lalet. Sala sipuza futhi bayasibonela basibiza ngamagama bayasimonela siyathemba umdala uzobathethelela dala sibakhuza bafuna ukulalela sihlala sipuza futhi bayasibonela basibiza ngamagama bayasimonela siyathemba umdala uzobathethelela phila kayi one ifuna impilo ephelele ngiphile good life vele impilo ishelele spina kusheshe bula sekele mina sengifasile ngizokubona sekele amdala mina ngibonga le mpilo ngicela ukushikisha ngijave kokugcina nesitoko lasifuthi umlilo yasho danko yamnandile mpilo
oshikisha 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 shikisha oshikisha shikisha oshikisha shikisha oshikisha oshikisha shikisha oshikisha 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 shikisha oshikisha shikisha oshikisha shikisha oshikisha oshikisha
Mbona mina vele wena uzoshikisha Ngoba bangena bathi ngiyasinda Iza bangani zobayenzela Zoba marinator, zoba ashkarai Istof siku 6 vele ngiyashisa Bangena tenu buso vele uzoshintsha Ngoba tina sizi nje zinje zokushikisha Shikisha ungayila tane Neshisha Shikisha Yo, marinator Yo, yo, akarai na Yo, shikisha Ay, shikisha Yo, marinator
Ay, me das
Hola, vas. Hola, macho.
Hola, vas. Hola, macho.